ofunda ukuvula inhliziyo. Awubafuni asithathi kancane. Awubafuni asithathi kancane. Awungubali into yomdanso ayomkulu sayikhala sibancane. Awungubali into yomdanso ayomkulu sayikhala sibancane.